cuka cuka langgal kala don bodon tawed le mali fu e mangal mudum min joti on sanne ono e korka mi joddi do fa handen e Ousmane Nyali Bouli no badda
alhamdulillah bar
hono biireten no wattu jungo ma e bosso ko watte hirande hana jungude sanne
e non jaate mbuddiran kabaruji di halde hala nyaloma adna kejana do yoppitingol nantingol kabaruji sisli be cubinda yambere no kay e jetta berde ana fawido hokugol kabaruji jawdi forba yewtere meden minimagnde ana fawido suka be nodirta gidde e uskut e mali done fedde en dentunde de sukabe islamé e dinaaji di fungoni e mudon umini be hokkude ngureji horobe en timindiran kabaruji di haro challe
leedi malindi hon adnar ndu fu wori no be jammina nyaloma keddenaado kabaru dum won yoppitere yimbe yottinobe kabaruji li adnar ndu yottinobe kabaruji li leedi malindi ana jogi tidallaaji mawdi san
non jaati boro sukabe hewbe kollitiwide be kebati allaaji le mudum jogabe jaati ana nange no walda e sariya
tin information
so won kabaru ko kasim dinda e mudum hokkata so won ko kalla be biya fe be ngara be nange saatu be ngara be nanga yimbe yottinobe kabaruji na blogger en nangirtaake fay hunde kamar e kali ngonga faiso wan majira mo jitta wadde a fiyete na fadda magazi min ka juulan hala wiide juccinobe kabaruji di ana yippira hore mu en ka hala tan mi wana ngonga
holiti ndi noga e jena lewru avril woni nyalloma kedenaado hono yimbele bomobe le adnar ndu furra
e yambil gol mudum wadama le adnar ndu fu dum ana fawido yettugol womobe
juttiki gubal gal no derte pippi ngongal nokko no dertedo kati
maryam jakito wiete mo dubi noga e joy o bomowo le fedde lurlinde person intouchable personnalité incomparable ngonde kati maryam na jantono min hono fuf o fuddi odo golle bumi
mi fuddi bumi ni ilami le fandi mi de yiya yimbe ana woma min dum le yidi womude mi de woma saatu bangi mabbe wakati wari nobe nardi suka e momobe fu hawrta e fedde goto non mi beedi rahin
e wi kanko mbomo o batte odo golle o on wawi darnadi almusaddaji makko ka non holti dum yata fu cagal cellaji
so an debbo le odo golle anangirtaake soobe do tiddalla yimbe be fadi mabbe teddinde me be ballami hebude ko min tawtata ko be pijiran me wa yimbel be be chamata do mue buri fu min rewbe
fedde mabbe personne intouchable personnalité incomparable jo inama wotto hitan 2015 to katiton yo dental surbabe nayo jeabe ngalurende
fande keddo ko nayri bangal bomi dum woni jaran kabaru tariki jino wori le leedi me indi Ousmane Nyali Bouli bomi didi kewi le nokko o sanne wakati ji bomi goddi anton atan wala neddo fukani womde bomi goddi du anton atan di bomataaki so wana so yangeji mawdi ngadna nokkule goddo anton du mayde jati be bomata dido bomi
en non jati baro e jaleni di hon janjulun fata won e bomi mudon Oumara Sidi Sango kanko wonko andini hen seeda kedden ko wi Adam Amadou Haytara
Leli malindi gilanden fa yotade hande bommi kewdi na tonno di gana fe mere di jokiti fa hande dun no nawtrade e lefna tawaji nokkuji kewdi hakunde ido bommi di me wawi hisande on yogaji hono komo to bomrabe tun hollo hore to songabe janjo to mandinkobe ana wodi dun bommi sukabe julnabe e bommi kafaje to burdabe tun bommi busebe to tumbutul lolurdi ababarba e kanyo dun no bommi maybe to bobabe tun fandaji ido bommi di fuf na jogi na fa sanne
d'une importance capitale
Ousmane Nyali Bouli nayirta bangal hono sottude galasi wattu jono sukabe no gorino
e sukabe hebe kollitiwide ana keba hen sanne to bafula beto glasi kay latike e jawdi mawndi non sabu sabu tagul kurangol ti hebgol mudon tidi fa buri haade wala na be kollitiwide le ndu lewr korka glasi ana horsi ton sanne
les raisons kay wulare ko buri hewde ana yawta degre ngaji chapande nay alhalati do sababu hasindina glasi e le oro nuko denno oro jagu o latanki dukolbe sabab lobbo
be barami wala no ko min kolla no sabiso natu no sutu gol glaso yella won ko ke bana mi hore ana heba dub tati jo no sutu glas min garam mi chora glaso mayina do glas goto fu wot sapo se fami o mi rtodo so min jaya bud no ga se fa mi de keba hin sedo
be do sota sutu glasi be njahan damgal e damgal sodo de glasi ka non dum yata fi cagal telaji
glasi glaso ana tidi do mi de jogi hin tipala di fahi saatu glasi di dum jottadi yora sanu nokku do ngommi hakkuno mudo e mayna kiloji chapantati wakati min garam min tawa glasi o yora e fade amen yottade de ngeni ni attawa ko mi bami ko futayi dum ne perdu mudo ana mumni san
be dadi dido telaji di na wodi dun no tajugul kura ngul timata der no batte o do alhali o yogabe kay e gijjati yade dande mayoji bafin e bakuy dun ko musa be sidibe hebani jottabani gila baflobe
wattu jone en jaran yewtere meden minimag yewtere meden minimag nde waran yo wadde dum woni ko no dirto skuccie gombe leedi mali ndi Ousmane Niali Buli do sukabe dinaji di fu goni e muduna
dum woni hedum be den en fam
politinde wi nde do fedde dum yewi do kabaru fina tawaji meden fa yettu yo himme e yur meden kani e teddinde jamare nde fa kedon famtade no dum wori keddel Mamadou Sama Seko e Ali Sissé
ko wiete scoutisme e anglere scout ko rabundu woni jom foire yo imadara jokolbe en adnarundu mo e mudun na wodi sinuji e dinaji fuf mo nyibi mbieta Lord Robert Brandenpuel general leadi Angleterre ngondo e foftere dedo fedde ana e leedi malindi gilla dubi gondile 1950 imadaraji bedo jokolbe fedde de na jowi do gede kewde kedana Abibou Sawani kanko woni kalfnodo golle scout arslama en leedi mali
fedde no dirtene scout di dinaji alsamaku an nasara en yimbe be gala dina wolle mudum fa faabo yirwere sukabe latige waludebe le chaldi mabbe na hakkile mabbe na waludebe bangal dina janyeligi
ele ndudo lewru korka be ngadi faabaaji le loptaluji do dati mawdi di yalla wadde ne wamunya ele tajugol korka nyawbe e yimbe le wobbe do dati di kedna fa hande Abib Sawani
operation ramadan charity o yo annia momi bami hokkude yimbe be ngala bawde ko tacira korka mu e yedu holitinde yimbe be do wiide mi den gondi e mabbe le cuudi dogotoroji kan edo laawidi gado e huune ko hasindina
kanon piltal mabbe e tawde fuf feddende na jogi telaaji kedana no hun Justin Keita ko radio chrétien en scout leedi mali
entre wir fagol hore bi yokabe sabi golle na ko nande mudum le hitane 2007 yimbe le tato gombe dati min perdi kanyo endu mi den jogi tidalaaji hebude jawdi mawde doranaade projet ji amen di
mi citen wiide ana wara wattu yoga pelle kewde leedi ndi denti ju inde fedde wotere lurinde association nationale des scouts et guides du Mali wakat joon o ko buri milioji chapandati scout guide en ana ele adnarndu
en jaran mbirki sembe chaldi ay won nyaali ko nayri bangal ligue en won jababuji gondi tonde
non jati matchingaaji di keba kono fiede ko fawi do nyaloma nayebo sewo be tapi espace 3-11 créateur fi Bakary Dian 4-0 dun na fawi do nyaloma sapo di debbo li fa handi li on nyaloma goto sewo be e joli ba tapi dun 3-0 dun wadi cakide yonter ya benende
ko nayri bangal tiagal leedi ndi dun ligue des champions ale ngaji di ka demi final dun hebi fiide de
non jati albarja benende Manchester City tapi Paris Saint Germain me D1 e talataare noga lewru avendu Real Madrid e Chelsea kaindu ngaddi 1-1
wurfo golde do pidan hani waddi yontere waron
non jati talataare waron de Manchester City bisima Paris Saint Germain alalbare e Chelsea bisima Real Madrid
e bien kala suka be do ngoni fu e jara masane mbaggo o yoni bilede Fatimo Seko Ousmane
non jati mbaggo
Fatimo jafe do nokku no andirno do e ser yowtere meden no dirten tous o grande ana wara inshallah